madaxweyne ku xigeen waa sidee xaalka Iran? Mareykanku muxuu sameynayaa haddiiba uu wax sameynayo? Waan ognahay in Twitter-ka wax lagu qoray iyo in hadal arrintan taageersan la soo jeediyay. Maxaa talaabo ah oo la qaaday?
It's important to remember first and foremost that Iran is the leading state sponsor of terrorism in the world. I mean, not only do they oppress their own people, deny human rights to their own, but they also export terrorism.
Dabcan, waa muhiim in aan xusuusano marka ugu horeysa, uguna muhiimsan, in Iran ay tahay waddanka hoggaamiya wadamada argagixisada taageero, dadkooda cadaadiyo, xuquuqul insaankana aan u ogolaan dadkooda, sidoo kalena waxa ay argagixisada u kala diraan caalamka oo dhan, isla markaana ay joogto khatara ku yihiin nabadda. Sidaa daraaddeed, ayuu qof kasta oo Maraykan ah iyo caalamka ee nabad iyo xorriyadda jecel ay farxad u tahay inay arkaan dadka Iraaniyiinta ah oo isbeddel u doonaya dalkooda. Waxaan idiin sheegayaa tani waa ay ka duwan tahay iska dhagoolayntii madaxweynihii 2019-kii.
Waxa uu sugay dhowr maalmood uun, haddana waa uu ka hadlay.
But the clear affirmation and support.
Dabcan, laakiin farqigu waxa weeye hadalka adag iyo taageerada madaxweyne Trump waxa ay abuurtay inay mudaaharaadayaashu sii kordhaan iyo in malahaygu ay tahay mid ku afteysan kaalinta Maraykanka ee hogaaminta gurmadka xoriyadoonka.
Marka ay timaado taageerada, waxaad ilaa iyo hadda taageerteen uun cod ahaan, waana qirsanahay in uu madaxweyne Obama dib u dhacay dhowr maalmood sanadkii 2019-kii.
Well, it wasn't just a few days late, because I was there. I was a member of the Congress. You'll recall I served on the Foreign Affairs Committee in the House of Representatives.
Ma ahayn dhowr maalmood oo sababtoo ah anigaaba goob joog ahaa, waxaan ahaa xubin ka mid ah Kongreeska. Waad xusuusan kartaa in aan ka mid ahaa guddiga arrimaha dibadda. Waana xusuustaa 2019-kii in aan arkayay dhalinyaro aad u badan oo kadib doorashadii la musuqmaasuqay soo kacday. Dadweynuhu waxa uu soo tubtay jidadka oo waa ay mudaaharaadayeen. Waxay ahayd mid geesinimo weyn ah in dadka Iran ay sidaas yeelaan oo ay dalbadaan dimuqraadiyad iyo aaye ay u madax bannaan yihiin. Waxa ay eegayeen hoggaanka Maraykanka, looma soo joogin. Xaqiiqdii, dhinaca maamulka Obama waxaa ka jirtay aamusnaan. Waxaana uu hadlay un kadib markii ay Senator McCain iyo Senator Lieberman sharci soo hordhigeen golaha oo ay u dhowaatay in xisbiyadu ay si wada jir ah isugu raacaan, lana ogolaaday. Markaas kadib ayaa hadal laga maqlay maamulkii Obama.
And then and only then did we hear from President Obama and the Obama administration.
Sanadkii 1996-kii waxaa dhacday mid tan la mid ah. Dadku waa ay kaceen, xilligaasna waxa uun jirtay taageero af ah. Kadib, kurdida ayay ku dhacday sanadkii 1991-kii xilligii madaxweyne Bush. Xildhibaan ahaan waa taageertay madaxweyne Obama, sidaas oo kale ayuu ku jawaabay, balse waa uun taageero af ah. Mana jiraan wax lagu talagalay oo ciqaab ah oo uga imaanaysa qolada xukuumadda. Tani waa fursad kale oo Mareykanku uu ku taageerayo af un. Ma jiraan wax kale oo Mareykanku uu ku fikirayo in uu sameeyo inta ay mudaaharaadayaan.
It is an extraordinary amount that the United States and countries around the world can do for the people of Iran if they will continue to stand up for their own freedom and to stand up for change and to reject the radical ideology that overtook of their country decades ago.
Waxaa jira wax badan oo Maraykanka iyo dunida kaleba ay u qaban karaan dadka reer Iran haddii ay sii wadaan raadinta xorriyadooda iyo dalbashada isbeddelka, ayna iska diidaan mabdaca xagjirka ay afduubtay dalkooda 10 sano ka hor.
Maxay dadka reer Iran filan karaan haddii uusan madaxweynuhu baabi'in heshiiskii lala galay Iran? Dadka ka agdhowsa sidee ayay u arkaan? Heshiiskan waxa uu kobcinayaa dhaqaalahooda oo aan muddo kobcin oo ka mid ah asalka waxyaabaha mudaaharaadayaashan soo kacshay. Maxaa dhacay haddii aanan heshiiska laga noqon? Dadka reer Iran maxaa ku dhacay ayaad isleedahay?
Tani waxa ay ka mid tahay go'aamo kale oo la gaari doono in aan yeelno iyo in kalaba madaxweynuhu arrintan weli tala ayuu uga jiraa wixii uu ka yeeli lahaa.